akka abawot ajjecha lammiileen agaarratti raawwatamu kan ni balaaleffannaa kan jiran dubbihimaan paartichaa obbo Lammii Gammachuu ajjechaan kun qaama walabaan qoratamee akka qulqulleeffamu kan gaafatan ta'uu ibsanii.
Ajjechaan lammiilee Oromiyaa hundi nu ilaallata. Lammiileen Oromiyaa qaba siyaasaaf jecha yeroo adda addaatti dirree adda addaa irratti qaamni hidhate kan mootummaan deeggaramee yeroo inni ajjeesaa ture suur sagalee adda addaa fi ragaawwan adda addaa bahaati turanii golee Oromiyaa hunda keessatti ajjechaan raawwatamaa ture. Kan abbaa gadaatii dabalatee kan Wallaggaa Bahaa, Wallagga Lixaa, Horro Guduru, Wallaggaaf Qeellam, Wallaggaa Gujii, Boorana, Tibbana, Godina Wallaggaa Lixaa, Aanaa Gimbii, Ganda Tolee kanatti kan raawwatame kana waliin wal qabatee ajjechaan raawwatamaa jiru qaama walaba ta'een akka qoratamuuf waamicha gooniniti.
Obbo Lammiin itti dabaluudhaan lammiileen biyyattii wabii nageenyaa argachuu qabu jechuunis ibsaniiru. Kongireesiin Federaalaa Oromoo gama sa'aatiin ibsa har'a baaseen ajjechaan iddoo garaagaraatti raawwataman hundumtuu qaama gartummaarraa walaba ta'een akka qulqulleeffamu gaafannaa jedhee jira. Ajjechaa jumlaa toleetti raawwatame irratti humnoonni hirmaatan hunduu qaama walaba ta'een qulqulleeffamanii uummataaf akka ifa godhaman kan badii raawwatanis seeratti akka dhiyaatan waamicha godhee jira. Kaafaa'oon gama biraatiin ajjechaa Tibbana, Godina Wallaggaa Lixaa, Aanaa Gimbii, Ganda Toleetti raawwatame kan raawwate hidhattoota mootummaan shanee ittiin jedhu Waraana Bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamaniin jechuun ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasee Tulluu immoo sagalee raadiyoo Amerikaaf ibsanii jiru.
ባለፉት 4-5 ቀናት ውስጥ የሸኔና የሸኔ ቅጥረኛ የሆኑ ቡድኖች በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት ለመሰንዘር ሞክረው ነበር።
ጉዮታ ፍሮንሽን እንደርበን ሸኔ ፊገሪን ከጨረምቶ ተሸሬ ታን በቃ አደዳ ተሌላራ ወጭ ፍያላቱረን ከሱማዩ ደምብዶሎ ግንቢ አከሱማስ ጋምቤላቲ የሮል ፈካቱቲ በከውኑን ነገኛ እንጀረት ከሱማዩ ራያን ተብያ ፖሊሲን ፈራላፊ ምነዳ ኦሮሚያ በከንጀረቲ በካዋስ ሊቆፋን ጀራን ሴኑን መጋሉታ ከሰሴኑን ረቆሙ ፊያሊ ጎዳቱረን በከወን ከነቲ ተርካንፊ ተፈደተመን ከሳራይ ዱን ኢሳን ረደቀቡዳኒ ገንዶ ተባዲያ በከገረገራ ፈጎ ወረጀራን ሴኑን ነሞታ ነጋጅ ሰኒሩ ግብርቶተ ዳይማኒ ፊማንጉዶታ ሐለሱ ከነሳን ጀሰኒሩ ኩምባዬ ገድሲሳዳ
ajjechaa kana ilaalchuudhaan kan torban kana keessa sagalee Ameerikaaf deebii kennanii turan dubbihimaan Idila Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo Odaa Sarbii himannaa mootummaan Waraana Bilisummaa Oromoo irratti dhiyeesse kana soba jechuun haalani.
Akka waraanni keenya wanta kana hin raawwanne sirriitti uummatatiif sun barbaada. Yeroo sana deeggadda waraanni keenya erga hidhattoota mootummaa kaampii Gimbii keessa jiru keessa arge hidhattoonni mootummaa bakka amma badiin kun raawwatame jedhamu tolee bakka jedhamutti baqatan. Yommuu hidhattoonni mootummaa tolee ga'anii yeroo sana kan badiin kun raawwate. Yeroo sana waraanni keenya naannoo sana iyyuu turre bakki sun magaalaa Gimbiirraa kiiloomeetira 50 fagaata. Sababa maaliif akka hidhattoonni mootummaa uummata nagaa irratti dhukaase garuu hanga ammaatti hin qulqulleeffanne sun qulqulleeffamuu qaba. Itti dabalee akka amma jedhamaa jiru uummanni ajjeeffame harka caalu amaara jedhamaa jira. Garuu dhugaan jiru uummata Oromoo kan walirraa buqqifamedha kan naannoo sanatti ajjeeffame. Mootummaan yeroo ammaa wanta waraanni isaa achitti raawwate dhoksuuf jecha akkuma kana dura arginee jirru wabootti quba qaba.
Gama biraatiin USA'n ajjechaan jumlaa Itoophiyaa keessatti raawwatame akka yaaddeessa ibsiteetti dubbihimaa ministeera dhimma alaa United States Needi Pirayis gochaan sukkanneessaan kun Ameerikaa akka yaaddeessa ibsuun Itoophiyaanonni gochaa kana akka balaaleffatanii fi garaagarummaa jiru karaa nagaan akka furatan waamicha goonaa jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Damxoo Finfinneerra.